music at spacegospel.com.
Oh, hallelujah. Shaka panga shimwi mapaka kala. Umu ya 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 ya. No pachano, lelo fichitwa fyenu fyani pusanako. Nadi mona abantu abengi pachalo, lelo teti balingane no bukata wenu. O mwaba fye, if yo mwaba yawe. O mwaba fye, if yo mwaba. If you ninga ninga na no bukuru wenu ngafisu manshitwa kumanya ifinga chilo busuma wenu mwelesa umwali wa mishaya we umwali wa mishaya we ichitemwi kocha mundu pano pesa mbali achalo deti chilingane nechitemwi kochenu if you want him wa Pari ungante mwanga iwe Inchito na mweo uine tapani finga lingana na iwe oh, oh. Umulu na panshi tata inchito na mweo uine tapani finga lingana na iwe.
More music at spacegospel.com.